Yeah, yeah.
Oh, na 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 na. I die again.
Baba na kupenda we ni mkombozi wangu. Umenilinda umenipa uwezo. Baba na kupenda we ni mkombozi wangu. Umenilinda umenipa uwezo. Baba na kupenda we ni mkombozi wangu. Umenilinda umenipa uwezo.
Eti watu cho. Yeah. Na matendo na goga kudire. Weka malavyo na. Na nyini buinza. Na tame kwa Yesu wange. Mze yaliyo mbono nyino firira. No nyamba ze chamba no java tukufu. Ah, tata webale nzima vyo kolo kama webale.
Hosanna, Hosanna, you save my life. Hosanna, Hosanna, you are my king. Ah, tata webale nzima vyo kolo kama webale. Hosanna, Hosanna, you save my life. Hosanna, Hosanna, you are my king. Ah, tata webali, nsima vyo kola mkama webali.
You, I will give all my trust, cause it's you who knows every beat of me. Tole mwana wa mtu wa kusuweza nota, tukidiza echo mpao kaka. Si kwe kwe ke tata, Wenso vya sonyi wa mkwano. Zendi uo lumelera na uli wange lumelera mkusume.
Mola umenipa shavu, kwako baba nimekamilika. Hali zako zote zatimia kwangu, pendo lako baba tabasamu. Nimamua kukufuata Yesu, najivunia kuwa mtumishi wako.
Hosanna, Hosanna, you save my life. Hosanna, Hosanna, you are my king. Ah, sante Mungu umetenda mema na shukuru baba eh. Hosanna, Hosanna, you save my life. Hosanna, Hosanna, you are my king. Ah, sante Mungu umetenda mema na shukuru baba eh.
Mungu anaweza chote unataka amekupa. Kiwa mtani nomba nipe sikio, kio. Nomba nipe sikio, nikufahamishe yale Mungu ametenda. Yale baba ametenda.
I could let you and check your body. Cross made the way for you, no worry. Remember ye ya kujanga toli na namani. Keka seda na uvimbe kongoli ya pi.
Abadiba kujere ganga behunya. Batandika nogo kuheta illuminati bad.
He made the way for you, wasn't to be no way. He break the path for you, cause it's the truth, the life.
Katonda wange ya kulembira. Abalala neba kubedira.
My God, my God. Na kuwajika mkwebaze. You can't.